chini na pambana na kutafutia. Najua ni miaka na miezi imepita, yani hata simu sijapiga. Baby, chini kuna nyingi shida, na ndo maana najituma. I used to remember what my mother told me, we mwanangu kapambane. Mjini kuna mambo mengi ilo jiji, kuwa makini na ujichunge. Hello, 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 mbona umekata? Hello, 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 mbona umekata simu? I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry.
Negative life, sijawahi taka kufeli. Shua na kupenda walai, niko mbio na saka madili. Yote ni mitihani ya tapita, penzi wangu nivumilie. Tuziepuke tutapita, hata kwa waganga katufungie. Ujue nangangana because of you, because of you. Nimejaribu mziki because of you. Mama, mama ke, nakupenda sana. Mama, mama, mama ke, na ujue nakupenda sana.
Hello, 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 mbona umekata?
Hello, 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 hello,
mbona umekata simu? I'm sorry, I'm sorry. Nivumilie.
It's about time now.